kipata we mdoli, kwa jili yangu Mungu amekushusha. Kitungue ndo ratha ya mtoli, ama nyama nyama kwenye sambusa. Kichugu ni mzigo na toroli, adi nguo inataka pasuka. Msupu mwenye macho ya goroyo, rangi kama unaoga mafuta. Oh my, I don't lie. God, you know you changed my life. In your eyes, I don't lie. God, you know you changed my life. When do I do the abaya? Sikia, my dear. Usije nikimbia, tulia. Mile, when I will.
Mama, see, yeah, me.